ndaphathwa zindloni ndaphathwa ikwababa ayi ndinzethela uhlobo ungaka kwazinokuzibamba ayi kwazinokuncama ngcono ndihlale ndizama ndifunda ube ngowaba
Dimbuzi impilo, dimbuzi